studio tamani kede kabaruji amen e fulfulde
mari jetti lewru décembre jena yemde sokki do radio tande douance miden taway maison de la presse do bomo ko do jittino no do kabaruji bi mo rewi galo ce grabon compétitif de botuji G5 sa heddi do fukiti botuji juure nokku no dirte nok sot le la mort leedi murtandi yokay halay difu waran yo wade kassen kalisiji kandi yaltinede kaneno yirwere hani wadde le fondo la wala yimbe be fukkani hokkindirde juude fa pewto e yiru were yalla ndena gon hebe le leddi uno fanna kawtal ngal kenya dobbo mako do wattu jonono sukab jokol be mbirfitirto no be jaarata wakkati fu be jalta le leddi de be jaha be nata e taggal le gele de ko be jaata do cuccu ko so wama be keddo le tule jaarendi yoga abdu nda keddo le mayoji geeci di uno fanna kawtal gongal kasengal ngal dobbo mako do be jewto yalla sukab jokol be kani wowudno wattu wonti e waylitirade sekirabdi won no sembe kabaruji dum jogino do beterne bi bismillah mo do e hadade patu arandeju juure golleji G5 sa heldi dum wadi nokku no dirte nok sot leela mod leedi murtandi kenyan be kolliti wi di yimbe la fabotobe ko nayri bangal jawlel fa yottu yo lamu ko be gombe le golleji G5 sa heldi fu an gonno ton yoga halay bi fu ngaran yo wad yalla hono yirwer hani wadirde le fongol fa keben famtar kedden Ousmane Diko
ko tongi e do projet ngaji capanɗe nayyi le haaji aran duuɓi ɗiɗi goodu jawdi ko ɓadoto milliard ɗiɗi euro gaɗete muɗum ɗo le temedere muɗum fuu yo sappo e tattan goni keɓaaɗi yo ɗum saabani ley bato o kanankoɓe leydi ɗe endude heɓde kedde jawdi ndi ɗo heedi notortoɓe jawdi fawarde e walloɓe ɗi projet ngaji nayitorto banggal keɓal ndiyam ceeniɗam courant fawarde e projet ngaji kewɗi dokkoji keɓal moƴƴinoji laawi ɗiɗo heejoji ƴeggente le paale ɗo wawde ndena ɓuuri fuu torrude e wi yoga e daraniɓe golleji ɗi nafaka ɗiɗo projet ji ɓawoto ɓeydande yimɓe keɓal fawarde e yirwere ley paale gondade ɗe tiɗalaji e wonde tongiɗe banggal jawdi go heeƴo yirwere ley leyɗe G5 sahel ɗe ana gondi e tiɗalaji kewɗi banggal ndenagu dawi fawarde e waltagol wakkati
hollitinde wiide wattu joni o ɗum woni kamɓe laami ɗiɗo golleji joɗiɓe ɗo bomako ɗo ɓe mbihi yoga e haalaji ɗi fuu waran yo wade kasen yalla hono yirwere hani heɓirede ley nokko wattu joni on ndiɗo jawdi sina heɓe so ɗum heɓama ɗum nafan yimɓele gonɓe ley G5 sa helɓe fa yettoyo leydi ele gonɗe ley gonɗo lefol fo e manggal muɗuɓe ƴewtorɗo yalla hono ndenako hani hewtirede ley nokku o keɗemo kanko no dirteɗo Sirif Amidou Ba o komo sifirdo hen do faccitago mumin Sendebu
nafamu ana mawni yimɓe anan kani famde wiide tafo G5 sahel wona kabaru ndenagu tan kabaru yirwere ɗum ana hen leyɗe ɗe kolliti wiide ɓe daranto almusadaji yogaji heejongo saabi de iɗum wawi latade sababu faabude ndenagu ɗum ndeno ana hani faɓotoɓe mballami heɓɓude almusadaji keddiɗi yalla golleji ɗi ana mbawi fuɗɗede miɗen kolli wiide ɗu projet ngaji nafoji yimɓele nokkule ɗe ɓuuri fu heddi kabaru ndenagu ɗum latoto sababu ɗum waddude yiriware le leyɗe G5 sahel
sakirabe so gabbi do bemala mi ande ngal oɗon mbaylinitirton miijoji moɗon no noddimin do ɗiɗo numéroji ɗiɗi kalon ko jiɗɗon capanɗe jeɗɗi e joyi capanɗe jetti e nayyi sappo e goho sappo e goho capanɗe jeɗɗi e joyi capanɗe jetti e nayyi sappo e ɗiɗi sappo e ɗiɗi hollitindide kawrtal fuɗɗi keñen ɗo bomo ko ɗo ngal ɗo kawrtal ko woni fana muɗum fa ƴewto yalla hono jamare nde fuu hani hokkindirde juuɗe keɓa kaɓa e yurko yurko gonɗo le leydi ndi yalla yirwere ana waɗa le nokku o ndenagudu hewte ley hen ɗiɗo golleji ɓe gondi e gollude ɗum farde mabɓe lanndinade kawtal gongal kase manggal kanngal wadde le leydi meɗen ndi ɓe ƴewto yalla hono jamare nde fof ani wattirde le hen koyɗe muɗum en keɗemo kanko noddirteɗo madame Safia Boli o yo kankone ministre kumiɗo kabar laaɓal no golleji laamu o worri komo sifirdo hen do faccitago Ousmane Diko
miɗen jiiɗi ley o imma dara haɓugol e yurku yurku daraniɓe golle o keɓa hakkilo kutteji muɗum andana fasannede ɗoɓe kaani darade kañi e koɓe kaani gollude yalla ana haɓa e o kabaru ley nde yontere min mbadden e gollirɗe daraniɗe haybuɗo hono bureau vérificateur général contrôle général de service public fawarde e office kaɓowe e wujjitade jawdi yalla kaybuji ɗi ana ɓeydane doole yalla du ana faaɓa haɓude e yurku yurku o min gara ƴewtade heedi gollirɗe cellal saria jande e policien famen pamana le leydi hankoɓe beltori ley golleji mumen
hollitindi wiide fa hande sukaabe jokkolbe wala fuddulude wiide wakkati fu be jaltan le leedi ndi be jahle chunchun ko hewbe mabbe nja keddo le tule njaarinde wobbe du nja keddo yo do mayoji geecci di fa be joto yalla hono be kan nangirde be do sukaabe jokkolbe keddo le nokkule de kolle gollede di kan gollude bo waduno wattu wonde waylitrade don faana kawtal ngadugal kenya do pomo ko do ngabbe ngal do kawtal fedde ONG de nodete kayes kanyun landini don kedama kanko nodete Issa Traoré yo goto gollole de do fedde ko mo sifido hen do fatti tan Ousmane Diko
nous intervenons dans
yahabde e day chunchu kadi men darani men taykitima le yewtade amen o sukabe andana ko tongi le dawidi hawalu e weltagol wakati korsa ana wadane badude gollidibe e hokkobe jodi fawarde gofanama mali famen kadda e sukabe yalla e pamana kabar mudun dawi e weltagol wakati ana tongondiri sukabe dawobe yole gese e gollata mali ne ana jogi leedi njaajunde e be mbayi remude wadde projet ngaji pamari handan mali an faaba sukabe bangal jawdi heba andana dun ana hani ko be andana kuteji dawidi faade e ko tongi e majji faade e ko tongi e majji bangal waldagol wakati men kala nambe no projet ngaji di mo inerte men naytirambe du heedi walderobe jawdi sukabe fu baawa hebude ka non yogabe keban jawdi kongolire
be kollitiwde ngalure kuli korondo hebi kobe noddirta feengaydi dum woni yiteji kuppoji do gudroji di so mobilaji di dogana so di daro edo wara e libbitati nyaloma hande kobe kebi de do kudde ton ko wattali henan yaha milliyoji chapande jeddi sefa be kollitiw du dum faabi ki nyaloma hande no kabar dati mabbe di ngordi ton sanne ka dum e tawede fu yimbe le hewbe dewata sariyaji dati to kuli koroto non be kollitir wiide kanko kedara men gondo ton noddirta do zumana nayte wonko mo hebini min do hen do facci tango Ousmane Diko e mumini sendebu
mer kuli koro darne jiteji kayboji kabaru yawara do lawidi ley nokkuji jeegon do lawi kawrata gallurnde ko buri lebbi tati handen ida tutugol dido jayngeji taykitama kasaraji lawol buyti kale gallurnde komana sibiri kone horajo pompi en region kulikor wonko sefi kedden dum
avec la rivière
de garangalla yiteji darnoji yimbe do lawi kasaraji buyti adadumu lewu ut rawani yo temedere e debe sapo e joy hikka no debata ko cappande jena
e
tu chegal de indo yite dan noji yimbe dulla l'installation des faits bien sûr mudun selandari sabe yafini yawara do lawongol asin do lay kawrata fukuri Umar Dambele commissaire police kuli ko wonko sefi kedde den dum
c'est ce jour
un grand moment dans la fluidité et yawarta dulla lati ke sababu joni yafine yawarta jango be dulla wattu jande gila dum ke inama fajuni mi taikiti wide yibele gobbe e koyde mun ana bettirono yafiri
dulla
don wonde yogabe tabata ko mandeji dido jiteji waddobe du kasaraji do lawongol alassane sare secrétaire général conseil communal sukabe kulikoro wonko sefi kedden dum
de constater
les difficultés sariaji mun tabata sabe de water won etiqueta yite de an hubbi de mi halani modun o holliti wide o andana dum sabe police be ngala
yo na wartani hore kominaji di fawarde e baada hala nana en famminde jamaaje de do korsa di do jiteji bangal yawara do lawi di
studio tamani yo fa ballamu leede Suède Danemark Suisse e fedde leede Europe
se grabbe en yello men le credujo to en pugira nokko no dotto do burumara rus en nokki en nodri nokko takarus on la motte wonde le reso to mutunde kollitiude bot fu ito na ko jale ni ngondi to difa to yello no jabe tegra hande wartata hakkunde yimbe le be torraji mo be akko mo en to jeewe yello no kanje secrete lanni do do golle fette humni ni kabar jabe tegra yirwer le le fal sa hege do to gorkal fette ONG le project CICT ngartam fa do kay do be ko yaata yimbe le chapan taton kanyu en gondi e famine to no kabaru golleji mudu en gori fa darano golleji mudu en don sukal jokot wonbe to kay to de majjo famine gongol waran nayirade kabaru demal be biso don timmi do be famina be do yimbe no bidi kany martede ngartam do kajolo do ko yaata yimbe le chapan taton kanyu en gondi e famine to no golleji de born on time wonti e gollu to wotto jono to kajolo to be kollitido be golle suudu doktoro wondo to wala yimbe len dimeteb sukabe jibintem ila dubmu en jottaki be kolliti le tem drafo ila sukabe sappo en joyam dubun jibintem ila lebbi mu en jottaki no kolliti limite wato jono imadra jano gonde wadde do ido golleji sa grabe sembe kabaru dum jigno do bete hande di anni be kolliti wid nokku no jotet nok sot le lamorde leedi mortani di be kolliti wid botu mo dirte ci 5 sahel of iton o do botu juure yoga halay di fu ngaran yowe di yalla hono jawlen e kan hitrede wattu juuno fa yirwere wadde le fu ngol fu e mangal mu dum jamar de fu kindre juude foto e yurku yalla yirwere ana wadde le nokko fa jam e dedere hewte uno fa na botu ngabe kenyen do bomo ko do waande no holli tan bi do no sukab jukol be birtitirta wakkati fu so bitta do cioncun ka tawe be ngala kayitaaji ka do hala hala ma kenya do pomo ko do yewte yalla hono be kaani sakirede wattu jono wakkati fu ko be jaata do tulin jaarin be so be keddo ton be jaha do be keddo yo wakkati fu do mayoji geeji so be darti faade nata e leede la godde de di wonno no sembe kabaruji de min jogino do betani di ka faande kedde hedaade honno andirdon no do e seeda yewtere meden de ana wodi wassalam.
Sido Tamani.